radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa ufite imyaka 8 Nyirakanyana Jacqueline yatandukanye n'umuryango we amaze imyaka 30 ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo yibuka nuko iwabo bari batuye hafi yo kwa Saliziani i Kigali. N'umwana wagize ibikomere byinshi. Nyirakanyana atuye mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga.
Muri iki gihe ubuzima mbayeho n'ubwo mbabaro cyane, ubu nirirwa mu buriri nirirwa ndyamye hejuru y'agahinda, nakuranye umubabaro cyane, mbese nakuzeho ndaraho bwinshi mubabaro, mbese nagiye kumagwa n'umugabo n'uwo twashakanye. Ubwo nabayeho mu buzima bwo kwihishahisha muhisha yuko ndi umunyarwanda, ariko keze nyuma tubanye igihe kirekire mbona umutima wari mwiza, umva yuko namubwiza ukuri mubwira uwo ndi we, bitewe ko nabayeho ku buzima bubi najyaga mvuga yuko ninza kubimubwira azamfata nabi ngo buri yonje. Ubwo maze kubimubwira aza kumbaza, mbese waba uzi aho wavutse? Nza kumubwira yuko aho nibuka i Kigali nibuka izina rya mama, nibuka na ba marume, nkaza kwibuka na data yarayitwa Gasongo, mama yari yitwa Donata, nyina yari yitwa Kanigi, na mama wacu wari ukurikira mama yari yitwa Kangindi.
Mwari mutuye he?
Ahantu twari dutuye bitewe ko nari mfite imyaka mike, nari mfite imyaka 8, nari ndi mutoya cyane. Mbega ahantu nari twari dutuye bitewe yuko imyaka yari iri mikeya, nibuka kiriya gishanga umuntu ageze hari i Kigali ku mashuri ku Basiliziyane, kubera twamanukaga tukanyura mu gishanga tukaza kuzamuka sasa ku gasozi tuje ku mashuri.
Amashuri wigagaho yitwaga ngo iki?
Yitwa ngo gaba gaturika.
Papa wawe yakoraga iki?
Aho mbizi bitewe ko nari mfite imyaka mikeya, nibyo neje uko nakuranya mubabaro mbona kuja ndabyibuka.
Uyu murumuna mama wawe witwa Kankindi we yari atuye he?
Yitwa Kankindi nje nawe nari nzi iyo atuye bitewe ko nari mfite imyaka mikeya, nyine urumva igihe cya kera abana babaga mu rujijo.
None se Nyirakanyana wari ufite imyaka 8 mutuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'Abasaliziyani, wiga ku ishuri ry'Abagatolika hafi aho utibuka neza, none waje kugera muri Kongo ute, wahageze uhazanywe nande?
Nabaga aho kwa nyogokuru ubyara mama, tuza kugendana n'umuturanyi wari witwa Florida, tubona kugerana no muri Kongo, tugeranye no muri Kongo, nyuma yaho twaje kuburana hejuru nyine y'umubabaro.
Ubwo muza muri Kongo uri kumwe na Florida, ni mu gihe Abanyarwanda bahungaga bajya muri Kongo?
Ni mu giturage.
Icyo nshaka kumenya, mwaje aho ngaho muri Kongo muhunze u Rwanda, mwaje muje guca inshuro, mwahageze muzanywe n'iki?
Twaje duhunze.
Mwaje muhunze. Uyu Florida mwari muturanye?
Twari duturanye.
Hanyuma ko ari we wagufashe akakuzana, yakuzanye kubera ko ababyeyi wawe batari bakiriho? Komera. Hanyuma komera, ndi hano kugira ngo nkunze, ndi hano kugira ngo tuganire dushakire hamwe, umpa makuru yamfasha kumenya ko hari ubyibuze umwe mu bantu mu muryango bawe basigaye ndagukomeza ndakumva humura umaze igihe kirekire imyaka myinshi udashobora kugira umuganira uretse umugabo wawe ubu rero ndi hano kugira ngo tuganire nkugira ikibazo kandi nushaka no kurira uburiri ndagutegereza nguhoze urangize ariko dukomeze nguturu uwo mutwaro humura none kugira ngo Florida abariwe ukuzana yakubwiye yuko ababyeyi bawe byabagendekeye gutari icyo yakubwiye
oya wewe ko ishuri agira byatumye tumurano uko ababyeyi wirimo ino mu gikuru agenewe amoraguye aza kundera kishubo nuko mutwari wanjye abona kumbona
ni ukuvuga yuko hari umukongomani wagutoraguye uri umwana mutoya waraburanye na Florida hanyuma arakurera aragukuza ukaba ari ho waje guhura n'umugabo wawe muri kumwe magingo aya none se nyirakanyana uyu mukecuru Kanigi wakureze akaba ari we ubyara mama wawe Donata utazi irindi zina umbwira ko yashakanye na Gasongo bari batuye ku Kimihurura ndabisubiramo kugira ngo abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya niba hari uwamenya umugabo witwa Gasongo warutuye ku Kimihurura wari ufite umugore witwa Donata akagira nyirabukwe witwa Kanigi ndetse akagira namura mukazi we witwa Kankindi abo bantu wabamenya bari bafite umwana witwa Nyirakanyana n'abandi bana bashobora kuba bari bafite ariko Nyirakanyana yari afite imyaka 8 bashobora kuba bari bafite abandi bana mbese hari abandi bana bakuru bawe cyangwa bari umuna wawe mwari mufite
twari dufite abandi bana ariko ntaho nabibuka
bari abahungu cyangwa se bari abakobwa
hari abahungu abana b'abakobwa ariko ntaho mbibuka
komera bizagenda bigaruka buhoro buhoro ukugenda wongera ku muntu ukugenda wongera kwiyubaka ugerageza kuvuga amateka yawe nabyo bibuza abantu kubaho kubera ko batashoboye kuvuga uko ibintu byababayeho byagenze iyo babigumanye mu mutima wabo cyane birabangiza bigatuma badashobora kwiyakira mateka yawe ndayumva ndakumva kini gihe igikomeye ni gihe ariko cyiza cyo kugira ngo use naho umena ibyo bintu byose byari bikuri mugira umuntu umuganira umubwira uti mfasha nturi uyu mutwaro kandi tugamije kumenya ko haba hari umuntu byibuze umwe cyangwa se babiri cyangwa se batatu umuryango wa Nyirakanyana Nyirakanyana wari ufite imyaka 8 muri 1994 wari ufite papa witwa Kashongo akagira nyina witwa Donata tayandi mazina tuzi bari batuye ku Kimihurura niba hari umuntu uzi umubyeyi witwa Kankindi akaba yaravaga indimwe na Donata nyina wa Nyirakanyana niba hari uzi Kanigi wari nyirakuru wa Nyirakanyana bari batuye ku Kimihurura nyaboneka mutabare dufashe uyu mwana w'umunyarwanda ushaka umuryango we tumufashe kubona abe none niba hari umuryango wawe ukumva muri kano kanya mugihe tuganira hano ku ijwi rya Amerika ubashakisha niba hari ukumva mu Rwanda ni iki wumva ushaka kumubwira
nshaka kumva yuko kwavugana kuri uyu murongo mugabo wanjye kumva yuko nanjye mfite bene wacu
komera
namubona rumwe nabyishimira cyane
komera ukomeze utegereze wizeye ndasaba cyane kugira ngo tuzakubonere umuryango tuguhoze ayo marira Nyirakanyana ndagukomeza komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
Ka
agasaro tugashake kazabone agasaro tugashake kazabone ka
mu mwaka w'igihumbi 1999 David Ngabonzima wari ufite imyaka 10 wari utuye ahitwa muri Sahara ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali yavanywe mu Rwanda ajyanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yepfo mu misozi miremire ya Uvira ahitwa ku Ndondo yahagizwe umushumba w'inka imyaka 25 David Ngabonzima arashaka kumenya amakuru y'umuryango we yashyize mu Rwanda ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga
nagumye gukurikirana nyina agasaro ko ndashakisha abavandimwe baje twaburanye muri 99 jende muri Kongo
mwaburaniye he
twaburanye muri 99 mu Rwanda nyina tugita kuri Sahara no twari tutuye
hanyuma byagenze gute wageze muri Kongo te
nazanywe n'umugabo utuye muri Kongo w'umunyamurenge niwe wankuye nyine kwa mushiki wanje kuva ubwo titurasura kandi kubonana turasura kandi kuvugana aciye imyaka myinshi
mushiki wawe yitwa nde
yitwa Bazee Marcelina
abaturanyi mwari muturanye kuri Sahara wibuka ni bande
ndibuka yuko nakaza mvaho ngaho mu rugo nkaje kureba filime ahantu hakoreraga umugabo umwe ngo ni Donate
wari ufite imyaka ingahe muri 99
nari ufite imyaka 10
hanyuma se uwo munyamurenge wakujyanye muri Kongo yarakujyanye ngo ujye gukora iki ngo ujye kuragira inka ujye guhinga ujye kuvoma yarakujyanye he
kwari ukumufasha ngo akazi ko kuragira inka
yakuvanye mu ishuri icyo gihe warigaga cyangwa se ntabwo wigaga
tugiye nari nigaga twahuriye nawe ku muhanda mvuye ku ishuri arambwira ngo ni mwe kitugende ndamubwira tuya ntabwo twagenda aho gituhande dushike mu rugo uvugane nyine n'abavandimwe kubera ko kwa mushiki wanje niho narinda papa na mama barapfuye turangije nyine avugana na mushiki wanje sinamenye nyine ibyo bavuganye tuhita dukomeza turaza
uwo mugabo wakuzanye yitwa nde
yitwa Kunda
ubuse uracyaragira inka
oya ndibana nanjye mfite umuryango ndi umugabo ufite abana bane barimo ndetse n'abana b'impanga
oh ni byiza ko warongoye ukiri mutoya
no narashitega mbona ibintu ga byinshi ndavuga ati nanone rekaga ndongora
yego ubuse ufite inka nawe urorora ufite inka zawe umuryango wawe urawukamira cyangwa se uracyajya gukamira abandi
oya twagumye kugira intambara nyinshi inka zirashira abaturanyi tubana aribo ba mayi barazijyana
mbese ubungubu ni mu kahe gace ka Kongo
ubundi mu misozi miremire ya Uvira ahantu bita ku Ndondo ku Muramba
yego none se uyu mushiki wawe Marceline uwababyeyi umwari muturanye wabagiwe i Kigali muri Sahara yarafite umugabo
nawe yari yubatse yarafite na seza afite abana babiri umwana umwe yitwaga Mora Kei Vanessa undi niwe ntari nzi nasize uwa kabiri ariho akivuka
umugabo wa mushiki wabo
umugabo yitwaga Venuste
irindi rye
nta sinari ndiza
yitwaga Venuste turumva rero tubitiranwa nanjye nitwa Venuste Nshimiyimana
yawe ndarinzi kabisa yawe ndarinzi
mwageze muri Sahara muhunga intambara zo muri Kongo muza mu Rwanda byagenze gute kugira ngo mugire i Kigali
oya iwe ntabwo yigeze agera ino ntabwo anahazi yarongowe yarakora muri resitora y'umudamu umwe witwaga Mama Mahoro
yego
uwo mudamu yari atuye Kicukiro Centre ku muhanda wa kaburimbo wajyaga kuri stade Remera aho niho nyine yarongowe ariho tuba kugeza ubu sindasura kandi kumenya amakuru ye ntabwo ari we wenyine hari abandi bavandimwe banjye batatu
nabo batuye kuri Sahara
ubu nyine batuye kubera yuko bakaza basanga nyine kwa mushiki wanjye baje kuwusura umwe yitwaga Jeannette undi yitwaga Ngirabandi, undi yitwaga Pista.
Abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya, niki ushaka kubabwira?
Ndashaka kubabwira nimba nyumva muri aka kanya ukiyo, kandi makeneye nkeneye nyine kumenya yuko nabo bagihari, nkeneye nyine no gutaha. Ndarabifuriza yuko twosubira kandi guhura.
Ubwo ndizera yuko bakumvise n'abanyakicukiro bose bamenya uwo mwana w'umuhungu nzabona impa wahavuye afite imyaka 10 ajyanywe mu misozi ya Murenge, batubwira yaratuye muri Sahara, batugana abavandimwe be bumva ijwi rya Amerika kandi kanya muzatubwire. Ngaho rero nzabona impa David, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Sawa.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Dusubire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Umubyeyi wari utuye mu Bugesera yahungiye mu Burundi, ariko umwana we w'umukobwa uko izabigira kasida wari ufite imyaka 16 wakoraga igako ahungira muri Congo. Umubyeyi we Mukamugema Athanasia yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga mushaka. Atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Ramiro, umudugudu wa Migina.
Twarahunze, we ahungana n'abandi, hanyuma mu guhunguka we ntiyaza, natwe turaga ntitwamubona.
Mwari mwahungiye he?
Twari twahungiye mu gihugu cy'u Burundi.
Muhungire Burundi muturuka he?
Duturuka mu karere ka Bugesera.
Hanyuma se kanserida mwarambukanye?
Kanserida yahunganye n'abandi, hari ahantu yari yaragiye yabaga, noneho rero ngo baza kujyana. Hari umugabo yakoraga ngo witwaga Tigana, yaratuye ahantu hitwa Nyabagendwa, barahungana rero jye ntitwavanye hano mu rugo.
Mwebwe mwahungiye Burundi, ariko Kasirida we ahungira muri Congo. Kugira ngo byumvikane neza, Kasirida yagumanye nande, Kasirida yajyanye nande?
Ubwo nsubire inyuma ho gakeya, nari nibeshye ko abahumbabarire.
Yego.
Uwo musirikare bahunganye yitwaga Ringo.
Yitwa Garingo, ntabwo ari Tigana?
Ntabwo ari Tigana, ni Ringo, niwe yakoreraga.
Kasirida ajya gukorera uwo musirikare Ringo, yari afite imyaka ingahe?
Yari arangije umwaka wa gatandatu pirimeri.
Abuze amashuri, mumushakira akazi?
N'abandi bana baje baramunyi bari nijoro, ubwo bukeye mu gitondo yari aryamanye na barumuna be, ngiye bukeye mu gitondo ndamubura, ndakomeza ndabaririza, baza kumbwira yuko yagiye gukora aho Nyabagendwa, ari abandi bakobwa bamujyanye.
None se ubwo muri 94 Kasirida yari afite imyaka ingahe?
Yari afite 16.
Hanyuma amakuru wamenye ari muri Zaire, yari akiri umukobwa, yari kumwe na Ringo?
Ringo ngo bari baratandukanye, uwo mukecuru witwa Tereza aramujyana babaniwe, bamaze kubaniwe nibwo rero amakambi baza kuyasenya bahunganye bose, noneho baza gutatana, bo baratatanye, bo baza kugaruka, nabo ngo barakomeza baragenda.
Uwo mukecuru yakubwiye yuko Kasirida yari akiri umukobwa, yari yarabaye umugore, yari yarabyaye,
Kasirida yari akiri umukobwa, yari atarashaka. Niko yambwiye. Noneho nyuma yabwo nza gufata amakuru y'undi mugabo, umugabo yaje kumbwira yuko ngo ubwo bamaze baratatanye, ngo baje kugumeza baragenda, ngo bajya mu gihugu cya Angola. Noneho ubwo ngubwo uwo mugabo ngo bari bageze hagati ya Kanjongo na Mbujimayi, ngo bariho bajya muri Angola. Noneho abagabo bobo ngo aba bakobwa baburiza imeru, noneho webo abagabo babasubiza hasi barabagarura, abakobwa ngo baburiza imeru barakomeza baragenda, abagabo bo barabagarura.
Ariko iyo meru baburije yabajyanye muri Angola?
Ubwo yabajyanye muri Angola kuko yambwiye ngo bari bageze hagati ya Kanjongo na Mbujimayi.
Ababajyanye baburije iyo meru ni abasirikare ba Congo cyangwa se ni abasirikare ba Angola? Kubera ko hari abana b'abanyarwandakazi bajyanywe muri Angola n'abasirikare ba Angola. Uwawe we bakubwiye ko yurijwe imeru ajyanywe n'abahe basirikare?
Uwo mugabo yambwiye yuko ngo baburije imeru, ariko ntiyambwiye abasirikare abo ko ari abazayire cyangwa se ari abo muri Angola. Yambwiye ko ari abasirikare baburije imeru, ntiyambwiye abaribo.
yakubwiye umubare w'abakobwa bashobora kuba barajyanywe icyo gihe
ubwo ngo baba bajyanye gutyo babahise bagaruka kuko bari bagiye kureba babasubiza hasi abakobwa babaraburiza barakomeza barabajyana ntiyasobanukiwe ko ari abazayire cyangwa se ari abo mu gihugu cya Angola ntabwo yasobanukiwe abasirikare baribo uretse ko yabonaga ngo ari abasirikare
nta n'ubwo yasobanukiwe impamvu y'izo mpuhwe zisa n'izabihehe izo kuvuga ngo turatwara abakobwa abandi tubasige babajyanye kubera ko babonaga aribo bananiwe cyane babatwaye kubera ko aribo bagira impuhwe kurusha abandi babajyanye babagira ngo bajye kubafasha imirimo babajyanye bandi bazi icyo gitumye bo babajyana abandi bakabasiga
ubwo hari yenda inero yenda yari yuzuye indi ni inero yari yuzuye noneho yenda barareba baravuga bati abakobwa babagirira impuhwe noneho buriza bagakurumva urumva ko bari bagenze urwo rugendo rurerure noneho rero yenda ubwo bageze kuri uwo mupaka niba ari umupaka niba ari uruzi sindizi we yari abimbwiye angira ati ntuwiri n'umukobwa wawe ariho ariho kuzihe mpamvu ko abandi bose bagarutse atoya niwe ko kuntekerereza ati baburije intara abasirikare ati twebwe badusubiza ati gihe bansubiza hasi n'abandi ati bakobwa baraburiza ati baburije intara ati twebwe baratugarura twahise tugaruka nuko yambwiye
ngusubize inyuma gatoya Kasirida arangije primary ntabashije kujya mu mashuri yisumbuye ariko ari mu rugo n'umukobwa ugufasha uturimo mu gitondo urabyuka usanga yagiye barumunabi bakiryamye abandi bana bamujyanye nk'umubyeyi wumvise umeze ute kumva umwana guciye muri humye akigendera akajya kwishakishiriza ubuzima igako
njyewe icyo gihe nyine urumva uko nabaye narababaye cyane kuko nonsaga umwana mutoya agahinda karanyishe cyo koza ntitambwira se hashije iminsi twaragumye tumushakisha ubwo twabimenye bitinze noneho nibwo nabwiraga se ntingahagenda ukomeze ushakishe nyine twari tumaze kumenya aho nyabagendwa agenda ukomeze ushakishe urebe ko wamubona ise rero aragenda arakomeza arashakisha amaze gushakisha noneho rero nibwo yambwiye ati rero ati nahageze ati mpageze ati uwo mugabo ahita ambwira ngo uwo mwana ngo ningende ngo bazahungira ngo muri za Nyaruguru muri za Gikongoro ngo tuzahamusanga ngo bikwirwa babara ngo tuzamusangayo koko ubwo icyo gihe byarakomeje bimera nabi intambara imera nabi natwe turahunga tuva mu Bugesera tujya muri za Gikongoro tuhageze dusanga ahageze nyine ngo ahantu mucya ajya kumurebera ahantu hitwa Mucyanika kuko batubwiraga ngo niho iwabo ngo niho bahungiye noneho ahageze ngo asanga barambutse bagiye Zaire twebwe rero twahise tuguma mu Burundi ntitwagiye Zaire uko byagenze
niba umukobwa wawe Mukamugema Kasirida akumva muri kano kanya ashobora kuba ari muri Angola ashobora kuba ari muri Zambia ashobora kuba ari muri Malawi cyangwa se muri Mozambique mu bihugu byinshi bya Afurika y'amajyepfo birimo Abanyarwanda ashobora no kuba ari na hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se muri Congo Brazzaville ntawamenya aho hari Abanyarwanda bari henshi cyangwa se yarazamutse akajya muri Centrafurika cyangwa se yarahavuye ari n'i Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa se za Australia niba kumva umukobwa wawe muri kano kanya ni wa munota ntanga kugira ngo umwandike ibaruwa y'urukundo niba kumva mubwire icyo ushaka kumubwira
icyo nshaka kumubwira ndamubwira yuko mama we wakiriho na papa wiwe ariho ko twahungutse ko n'abarumuna be bariho bose uwitwa dativanye nawe umuntu ariho uwitwa Manuel twahirwa ariho nyuma yabwo twaraburanye nabyaye n'abandi bana babiri hari umuhungu witwa Pascal niwe twari turi kumwe utaraho utuwa Maria wajyaga uheka uti nawe araho uti rwose baragukunda cyane baragukumbuye uti Imana ibigiyemo uti aho wumvise irijwi wabasobanura ukababwira aho uherereye
wakoze cyane rero kuza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka umukobwa wawe uko izabigera Kasilda atanazi Mukamugema ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane akoze cyane Imana iguhe umugisha utagabanije ubu ngubu naremaza kuva twanguka 9:17 nari nagumye gushaka sinjya nkuraho ugutwi kwanjye ku ijwi rya Amerika ndabihorana ndabirarana nta handi njya numva urakoze nyagasani azaguhemba azaguhemba ijoro
urakoze cyane nawe aguha amahoro menshi
urakoze cyane
shaka gasaro kawe muzakabona
mazero
shaka gasaro kawe muzakabona wicikintege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'1995 mu kwezi kwa kane igihe inkambi ya Kibeho yasenywaga hari umwana w'umuhungu Nsabimana Jean Marie Vianney wari ufite imyaka ibiri wayirokokeyemo atababwe na nyakwigendera Mukandanga Janvier wakoreraga ishyirahamwe Save the Children Nsabimana Jean Marie Vianney ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango tigeze amenya atuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho
yarumvise ikiganiro cyanyu numva ndagikunze cyane agasaro kabuze nanjye numva cyamfasha njyewe nabuze umuryango wanjye kuva namenya namenya ubwenge ntabwo nageze amenya ababyeyi banjye nta nabo nzi nta nubwo nzi naho mvuka ariko hari ababyeyi bandeze abo bandeze baje kumbwira yuko bantoraguye ngo basenye inkambi i Kibeho nyuma yo kuntoragura barandeze nari umwana ariko bo bakambwira yuko n'imyaka yanjye batari bayizi ahubwo bakintora bo barandebye uko nanganaga ngo baragereranya bavuga yuko navutse 93 uko nicyo gihe nasanze banyandikishiriza ko ariko navutse kuko nabo ntibari bazi imyaka yanjye
hanyuma bakubwiye ko bakuvanye he mu nkambi z'Ikibeho zimaze gusenywa bakuvanye hanze y'inkambi
umumama wari warantoye kuko yagezeho yitaba Imana nkiri mutoya ntarabasha kuba namuganiriza ariko nabashije kuganiriza abo abari basigaye bambwira yuko we yantoye mu nkambi ngo bari gusenya inkambi urumva ubwo ni igihe abantu bahungaga bari kwirukanka nyine ariko mama nkumva mu makuru yuko we ngo ya nubundi yarasanzwe akora muri Save the Children
yego
aza kuntora anjyana mu rugo iwe none yarafite umugabo uko mu rugo we nubundi nti ntabwo we n'umugabo we bari barigeze babyara
yego
hanyuma ubwo ngubwo umumama twagumye kubana nkiri umwana mutoya cyane nyuma tuza kugumana tuza no kuvaho za Kibeho bamwimura gukora za Gikongoro turahaba ndakura ngeze mu wa mbere primaire igihe cyo gutangira nibwo yaje kwitaba Imana
komera uwo mu Samaritani w'ingeso nziza wakureze yitwa nde
ibamwitaga Mukandanga Janvier
hanyuma amaze kwitaba Imana warezwe nande
amaze kwitaba Imana byahabayemo ikintu cyo kuba imiryango yabo yadusiganira kuko nari ndi kumwe na kandi kana kakobwa na ko yari yaratoraguye kagakobwa kari gatonya munsi yanjye uko nyibantu yewe nafite nk'imyaka ibiri ko kari gafite amezi make uwo ngubwo baradusiganira aho twabaga ahantu bita zanyagisenyi ahantu bita Murico yaracumbitse hanyuma amaze gupfa ndabyuka twagumanye n'abakobwa bakuru bahabaga bari bene wabo nabo twabanaga nyuma nyine baza gushaka uburyo badushakira ikigo cy'imfubyi tujyamo kwaje kujya kwa mu kigo cy'imfubyi cya Karitasi cya Oruferina ya Karitasi Gikongo
yego
twabayemo nyiri umwana niga mu mbere primaire niga primaire ariko uwo mwana w'umukobwa twari kumwe yagezeho nyuma aza kubona umuryango
ni byiza
we aragenda njye nagumye aho ngaho mba mu kigo cy'imfubyi nta muntu usura nta muntu njye mbona nyine ndaho ngaho ku buryo n'abandi bana bo bageraga igihe cyo kujya mu kiruhuko ajya gusura imiryango yabo njye naho nari mfite najyaga njye nagumaga mu kigo fakazi karangira tukanye tugasubira ku ishuri ubwo maze gusa nk'uba mukuru igihe cyaje kugera leta itangira kuzana ibintu byo kuvuga ngo abana ntibajye gukora mu miryango yabo ubwo ngubwo rero abo twabanaga bose bari bafite imiryango bakomokagamo ariko njyewe nta ubuntu nari mfite nandwo bari baza aho nakomotse usibye umumama wari warandeze bavugaga ati yaturutse angahe yazanywe n'umama w'inoyo yabaye ngombwa yuko njyewe rero bavuga ati si uyu nguyu we arajya hehe ubwo bampaye urupapuro bandikira wa mugabo wa mama wari warantoye bamusaba yuko yanyakira akaba mfite ariko ibijyanye no mashuri nigaga bazagoma kujya bamfasha Caritas kamfa ikagumye kamfasha ariko antunze ari hombo
ukagira huba yego
nkagira hombo byabaye ngombwa koko njyayo njya muri Nyaruguru ndahamusanga ngeze yo mu rugo rupapuro ararubona ararusoma aranyakira, amaze kunyakira ngiko nyine imiryango yaho ntago ngiye yaje kunyishimira. Ko yaje kuvuga ati uramuzanye hano umuntu mwatoragwe ni muzi nakomoka nkamutoraguye mu nkambi none uramuzanye hano ugiye kumwimika umugira umuhungu wanga umugira umwana uzasange ubwo bimwe by'iminani nyine abantu bagira bumva yuko yazamo iminani. Yabaye ngombwa yuko umusaza abona ko bitoroshye batangiye kumwanga imiryango ye yashwana nayo arambwira ati rero urabona uko bimeze kuko yari yaranafunguwe yisazi yaranarwaye n'indwara zituma adakora arambwira uti ngiye gushaka ahantu ngucumbikishiriza basi ujye uzusure nanjye ndebe ko naramuka nawe urebe ko ubuzima wakomeza ukabaho. Yaragiye arancumbikishiriza ahantu kwa muramu we ku mugabo wavaga inda imwe n'uwo wari umugore we wanorwe Janvier Mukandaga. Nyuma yo kuhaba ngoma kwiga ariko nyuma nabwo wa mupapa nawe yagezeho yitaba Imana bigana n'igihe gutyo hamwe n'abaganaho biba ngombwa yuko bambwira uti genda wishakira ubuzima n'ubundi wari warakutuzaniye dore nawe yaragiye ngenda gutyo ntangira kwishakira ubuzima nkodesha mbaho gutyo kugeza n'ino saha niko mbayeho. Ndabinginze mwakabyarama nanjye murebe ukuntu mwamfasha mundangishirize ndewe wenda ko nanjye nabonana n'umuryango.
Umaze gukura mbere yuko uyu mubyeyi Mukandanga Janvier yitaba Imana wakutoye wigeze wumva avuga agaca keka kushobora kuba ukomokamo bitewe naho yagukuye niba hari hakambitse abantu baturuka muri komini yini?
Maze gukura maze kugira mu myaka 20 ningahe nanjye kubera ikintu gamorana n'ubundi cyukumva ndi genyine gutya muri iki gihugu nyibamo nta kina ntawongera nkomoka. Nashatse kuguma kujya nganira n'abantu bakuru twari duturanye n'abari inshuti na Janvier baganiye barambwira ati rero wowe ko umuntu yamenya ukomoka ati kereka nabura ati kari ahari mu nzu nyinshi hari za wo mu Bugesera hari zatutse za Kibuye ntihari abantu benshi atari ku wowe ati ibyago twagize ati ntabwo twagize amahirwe yo kuba twamenya ahantu wowe mwarimu ati kuko Janvier yagutoye n'ubundi mugira abantu bari kwirukanka abandi bapfuye abandi impinja ziri aho ngaho impinja zaguye aho zagutora gutyo uruhinja ngo uri aho ngaho ngo uri umwana muto wangu wabuze aho ujya uri kurira.
Ibyo aribyo byose ndasaba cyane kugira ngo amamiliyoni yabumva ijwi rya Amerika buri munsi cyane cyane kino kiganiro Agasaro Kaburaga wakumva yarabuze umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 2 muri 1995 igihe inkambi ya Kibeho yasengwaga yaba yari yaturutse mu mayaga cyangwa se yaturutse izo zamvejuru yaturutse cyangwa se n'ikibeho aho yaba yaturutse hose abanyacyahinda mutwumva abantu bose abaturiye ako gace ka Kibeho waba yari afite umwana w'imyaka 2 ushobora kuba yaravutse 1993 w'umuhungu azagane ijwi ry'Amerika tumufashe hashize imyaka 29 iyo nkambi isenywe waba yarahaburiye umwana w'umuhungu yazana ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga tukamufasha. Asaba Imana rero wakoze cyane kuza muri kino kiganiro nkwifurije amahoro y'Imana.
Imana ibahe umugisha mukomere kandi mufasha abantu benshi Imana igibongerera pe nanjye nizeye kandi ko muzamfasha.
Agasaro tugashake kazaboneke Agasaro tugashake kazaboneka.
Ndakira uwitwa Beninka Mediatrice uzwi ku izina rya Fifi yatandukanye n'abavandimwe be babiri harinze Ntwari Jean Pierre na Nakure Benjamin batandukanira ahitwa Walikale mu mashyamba ya Kongo. Ababyeyi babo ni Ruganye Ntwari Pierre Claver na Kamuyumbu Candida bari batuye muri komini Kimbugu mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu ubu ni mu karere ka Rusizi. Beninka Mediatrice atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Gahugu umudugudu wa Kavumo.
Nabateze amatwi ku cyumweru nibwo bwa mbere nabumvise nahuye n'umumama mutekerereza uburyo twabuze abana turi guhunga mu mashyamba ya Kongo.
Yego.
Arambwira ati uzatega amatwi kuri Voix d'Amérique hari ikiganiro bita Agasaro Kabuze.
nabateza amatwi numbona ko kwari abantu benshi bagiye babona baba bari mu kigero twarimo icyo gihe nanjye numva ngize icyizere twatandukanye mu 1997
mutandukanira he
twatandukaniye mu mashyamba ya Kongo iwarikare
ubwo byagenze gute gerageza kumpa incamake ukuntu mwatandukanye
bo twatwicana mu ishyamba kuko icyo gihe habaga hari ibitero biza byiruka ku bantu bahunze twicaye mu ishyamba tugiye kubona tubona abantu batugezemo barasiye ruguru yacu baravuga ngo ntagire n'umwe uhaguruka hari twahagurutse twiruka buri wese acuka undi abana duhita tubaburagure
icyo gihe wowe Beni nka Mediatrice wari ufite imyaka ingahe
mfite imyaka 8
wari muto hanyuma se abo bavandimwe ushakisha ni bande bambwire
ndashakisha abasaza banjye umukuru yitwa Harinda Intwari Jean Pierre nawe kugazina k'agasirino k'umwana twamwitaga Jodi umukurikira yitwa na Fred Benjamin nawe kugasirino twamwitaga nibo bari bato kuri njye
hanyuma se mwari kumwe mubasigaho ngaho uwo ni ubashakisha ababyeyi banyu bari hehe icyo gihe bari bakiriho cyangwa se bari baratabarutse
ababyeyi twari turi kumwe ubwo guhaguruka twese twirukanka gutyo bo inzira baciyemo ntitwayimenye njyewe aho mama na papa baciye niho nabakurikiye nyuma yaho papa yarapfuye
komera
uwo mama niwe dusigaranye twari abana batandatu
abandi bari hehe
abandi bari mu Rwanda nabo hari bakuru banje babiri uwo bita Mukantwari Lydia n'uwo bita Ingabire Lyose ku gasirino nawe bamwitaga Hinja akaba na murumuna wanjye nawe tuze ku gasirino ka Tantine numva ariko baba bazi aho bari hose niba bakiriho nijori mpamagara na yeme mpamagara nababwira ko aho baba ari hose baza turi mu Rwanda ni amahoro nta kibazo mama ari ku isambu mama yari n'umwarimu bazabyibukira kuri icyo ngicyo bibuke ko twarutuye ahantu bita ku inteko hafi y'ikigo cy'amashuri cya Nyakanyinya ariho mama yakoraga bakuru banjye nabo barahari Lydia arahari Hinja arahari na Tantine yari agahinja gato cyane icyo gihe tuburana ariko nabo barahari niba bariho babitumenyesha kandi tukabonana bakatubwira amakuru yabo bakazaza tugahura
none Beni nka imyaka igiye gushira adi hafi 27 kuva utandukanye na basaza bawe hari igihe ujya ubarota hari igihe usubiza amaso inyuma ukibuka uwo munsi mwicaranye kuri icyo gicamunsi muri kumwe muri iryo shyamba icyo ni ikintu gikunda kugaruka cyane mu buzima bwawe ubitekerejo
murambitekereza kuko igihe cyose bihora bimbabaza kuba narakuze basaza banjye badahari kandi tukababura nta makuru yabo dushobora kuba dufite nagize icyizere cyo kubashakisha abangira mu rugo mvuga ngo ngiye guhaguruka ngiye mbashakishe kubwo kwizera Imana niba bakiriho nzababona
nagushimira cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga baranyandikiye vuba ngufashe vuba kubera ko icyo kiganiro wumvise ni ikiganiro cyagiraga inshuro 100 kuva twatangira bino biganiro ubwo rero twagize imana zo kugira zo kunguka undi muntu twumva igihe twari twujuje imyaka 3 kuva dutangiye iki gikorwa cyo guhuza imiryango ngaho rero Beni nka Mediatrice uzwi cyane ku izina rya Fifi cyane ku bavandimwe be ngaho rero ukomeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
bani namwe murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Undi mwana ushaka kumuryango we uri hano mu kiganiro ni uza mukunda batandukanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo.
Nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda. Natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu. Hanyuma nyuma yaho nda kujyana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi. Ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye niko umutima amaze gukura wambwiye. Hanyuma ngo tugeze ku mugezi twaravonye, nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse aganye. Hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana. Hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma. Nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda, nabonaga ari nka kaburimbo. Ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge.
Turi mu wuhe mwaka? Ni mu wuhe mwaka uribuka icyo gihe?
Muri 1994 ubwo nyine twarahungaga. Nuko twari twahunze ducumbika ahantu, hanyuma njyewe njya kuvoma.
Mwahunze muturutse he?
Twahunze duturutse ahantu twasengeraga, numvaga hari izina rinzamo ngo ni Iremera. Hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri, twabaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo.
Wari ufite imyaka ingahe?
Mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5, ariko nabonaga ndi kwa sogokuru.
Papa wawe yitwaga nde?
Ntago nari muzi. Mama niwe nari nzi yitwaga Fora. Mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi. Uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru.
Hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi. Mwahavuye uri kumwe nande? Wari kumwe na sogokuru wawe? Wari kumwe?
Ntekereza ko nari kumwe na ba sogokuru, ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo. Turara mu rugo rw'umuntu, turi abantu benshi cyane. Nabonaga turaye ahantu ku birago twuzuye muri salo, mbese turi abantu benshi cyane. Mu gitondo nibwo bwakeye turagenda, tukagenda tugenda dukambika, tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo.
Orufeni bakujyanyemo ni iyihe?
Banjyanye muri Orufelima yo muri Kongo.
Muri Kongo? Ntabwo wibuka uko hitwa?
Ni muri Kibumba. Hari muri Kibumba icyo gihe.
Mbwira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze, ni iki wibuka?
Nibuka hari imbuga ngari, iya mbere yari irimo amazu abiri, hariyo twacanagamo niyo twabagamo. Hanyuma nyuma hakaba urugo, hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe.
Hari inka zari zihari?
Nta nka nabonagayo.
Abaturanyi wibuka bo kwa sogokuru wawe ni bande?
Nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba. Kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango, afite umwana witwa Nyirabagenzi. Hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina, n'umugabo witwa Tanazi, n'umugore witwa Nyirabashyitsi. Aba nibo bantu mba numva nibuka.
Hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka?
Ahandi hantu hanzamo ni mu Majyepfo, wenda muri saa Gitarama. Nihanzagamo cyane. Nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo, ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo.
Kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka?
Nuko utwo duce naratwumvaga habaga tutwitegeye, wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha n'aha, ngo hakugiriya gutyo ngo za ngo ni za Shorongi. Nkumva mbese utwo duce turatwitegeye, yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye.
Uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko i Shorongi
na za Rutongo,
hanyuma ukaba utekereza kuba buriye ku Rushashi?
Izina uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri joze rinde bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Orufirina yarambaje ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko, ariko uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajije, akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo aya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anaharerama abana, kwa kundi areba niba bariye cyangwa se baryamye, acunga umutekano wabo. Yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba, kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, nikiyumva ushaka kubabwira, n'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge icyo bari ku mutima.
Numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamanye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze, uwizeye amahoro y'Imana.
Nukuri murakoze, kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mumpaye, nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'1990 umwana w'umuhungu witwa Segatabaji Dismas wari utuye mu Bugesera yavuye iwabo agiye i Nyanza ya Nyabisindu gusura bene wabo, aza kuhava akurikiye abandi basore bari bagiye mu cyahoze ari Zaire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu nta makuru ye umuryango we ufite. Mukanuheri Louise ni mushiki we, aramushaka, atuye mu karere ka Musanze mu kagari ka Gisesero umurenge wa Busogo umudugudu wa Gahanga.
Banje kubashimira mbere na mbere, ikintu kinzanye mu kiganiro no kurangisha umuvandimwe wanjye twabuze ni 1990, akaba ari musaza wanjye, akaba yitwa Segatabaza Dismas.
None se mwatandukanye mute muri 90?
Mbo njye nari umwana.
Ntabwo
mfite amakuru ahagije cyane, ariko numvaga mama mbwira ko agiye hanze, ataba atazi igihugu agiyemo. Ubwo birangira agiye, ariko ntiyongera kumenya amakuru yiwe. Ubwo nyuma yaho rero twakomeje gushakisha amakuru, tukabaza abantu niba baramubonye, reka data bakavuga ati ntabwo bizi bamubona. Ubwo rero uko ari jyewe usa nk'ujijutse mu muryango, bavuze ati reka ntabwo dutange itangazo twumve ko twazamubona tumurangisha.
Muri 90 Segatabaza yari afite imyaka ingahe?
Nka 12 cyangwa 15 cya 13.
None se kugira ngo umwana w'imyaka 13 ahaguruka ajye mu gihugu cy'amahanga asize ababyeyi mu rugo, uwo mwana ntabwo yajyaga ku ishuri, ntabwo yigaga?
byashobora kuba hari atigaga uko yagiye agiye kwa bene wabo aho bita Inyanza ubwo birangiye akurikira abandi bari bagiye ubwo hari niyo makuru mfite.
Icyo gihe mwari mutuye hehe?
Twa dutuye aho bita Kamabuye ngo ni mu karere ka Bugesera cyahoze ari muri Ngenda.
Yego ndahazi. Noneho rero reka kubaze madame Mukanuhere bagiye hanze bajya he? Bagiye hanze bajya i Burundi, bagiye hanze bajya i Bugande, bagiye hanze
bavuga abo bantu mbaga mama avuga ngo bari bagiye muri za Zaire hari.
Bari bagiye muri Zaire.
Yego.
Zaire niyo iri hirya aho ngaho ubu isigaye yitwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ndafata umubyeyi yituye mu Bugesera ufite umwana w'umusore imyaka 15 ari mu gakungu k'abandi basore agiye gusura abandi bana na bene wanyu Nyanza hanyuma ahuye n'abandi basore bajya mu gakungu bagiye mu gihugu cyo hanze. Icyo gihugu tufate kwa ari Zaire ntabwo yigeze akubwira icyabajyanaga.
Reka da
hanyuma kuva muri 90 nta yandi makuru mwongiye kugira yaho se Gatabazi ashobora kuba aherereye?
Yagezeho arabaza ati se umwana ari hehe? Uko nayo yagiye atabizi urumvira bacya nta matelefone yabagaho nta kiyategereje ko umwana azataha araheba. Nyuma yaho aza kubaza intumwa ruko bajya gwatuma abantu umuntu iyo yagiye akabaza ati runaka meze bitera amugura ngo baragiye nawe yagiye atabizi. Muri iyi minsi mwo nafashe umwanzuro uvuga ati reka ndangishe umuvandimwe tukaba twarumvishije ko yaba akiri muzima nuko twazamubona.
Ugize neza Louise Mukanuhere nanjye ndareba mu bubiko ndebe yuko ubiko bw'inyandiko ndebe yuko se Gatabazi yaba ari mu bantu batanze itangazo hano ku ibyo bya Amerika ashakisha umuryango we. Ingaho rero hagati aho ukomeze utegereze wizeye ugira akazi keza twifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 6 umwana w'umuhungu Emmanuel Uwimana avuye mu Rwanda agiye mu mahugurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntiyagaruka. Umubyeyi we Providence Mukarukaka arashaka kumenya amakuru ye. Mukarukaka atuye mu Karere ka Nyarugenge, Umurenge wa Muhima, Akagari ka Rugenge, Umudugudu w'Ubumanzi.
Hari hashize igihe kinini rwose mana yanjye mbatitiriza.
Washakiraga amahoro?
Ntabwo ari amahoro, ni impuni urebye ni impungenge z'igihe tumaze tutabonana n'umwana wacu. Umwana yagiye hanze 2018 duheruka kuvugana 2021. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu nta makuru ye tuzi, ari na telefone ntizicamo, ari n'imbuga nkoranyambaga nazo nuko ntizicamo. Twayobewe icyabaye, mbese byaradushobeye, twabuze n'aho twabariza byaradushobeye. Twagiye Kuruwa Ruje twohereza kuri ambasade na yitirikada nimugende mujye kuri ribu, ndetse tubura epfo na ruguru tubura uko tubigenza. Turangije turaceceka turatuza, ariko nza kumva Agasaro Kaburaga uburyo mukora mufasha abantu. Ndavuga nti wenda namwe mbahamagaye namwe hari igihe nabagiriraho umugisha, wenda nkagira icyo menya tukamenya niba akiriho agihumeka umwuka w'abazima se cyangwa atakiriho, ibura tukabasha gushyitsa umutima hamwe.
Uyu mwana yagiye kwiga muri 2018 agiye mu kihe gihugu?
Yagiye mu mahugurwa, yarajyanye n'abandi mu mahugurwa arangije asigarayo.
Yasigaye mu kihe gihugu se?
Yasigaye muri Amerika nyine ngo ahitwa California. Ariko karitsiye ntituyizi, nta yindi trace yindi tuzi.
Yavuye mu Rwanda ajya mu mahugurwa yakoraga iki mu Rwanda?
Mu Rwanda yari umunyeshuri yigaga kuri Lycée de Kigali.
Amazina ye
yitwaga Uwimana Emmanuel.
Afite imyaka ingahe muri 2018?
bibiri na cumi n'umunani nyine yagiye bibiri na cumi n'umunani yiga Lisedo Kigali yari ageze mu wa gatandatu ariko atarakora icya leta agenda ajyanye n'abandi mu mahugurwa hari amarushanwa bari bakoze ngo yuriya niba ari nyiri Facebook arayatsinda rero barabajyana bajyayo mu mahugurwa niba yarayo iminsi ingahe we rero asigarayo ariko nyuma yaho twajyaga tuvugana nyine akatubwira ko ari aho ari amahoro
none mbwira nkawe mwaravuganaga nk'umubyeyi iyo mwavuganaga wumvaga hari ikintu kimubuza kukuvugisha nkawe ngo byiyamuhetse
oya ntacyo nta kintu yambwiraga na gitoya twebwe twashidutse gusa twongeye kumuvugisha biranga no ku mbuga nkoranyambaga twongeye kumuvugisha biranga ntiyigeze adusezeraho ntiyigeze atubwira ngo iki n'iki nta kintu na gitoya tuzi
mwigeze se mumuhatira kugaruka mu Rwanda
nabyo twarabimubwiraga nyine tumubwira tuti ubonye aho ngaho hakunaniye wataha nta kibazo
ntabwo umutekereza ko kumugira inama yo gutaha kandi yarahisemo kudataha bishaka bishobora kuba byaratumye abihunza kugira ngo mutamuduhira ibyo adashaka kumva
oya ntabwo ari agahato twamushyiragamo ariko ntabwo ari agahato twamushyiragamo twaramubwiraga tuti abonye bitamumereye neza aho ngaho yataha kandi kugeza icyo gihe tuvugana yatubwiraga ko nta kibazo ashize
Emmanuel ni umusore aracyari mutoya na ejo nahoze mureba aracyari muto afite barumuna be
yego arabashite babiri
abo barumuna be se yajyaga agira gutya akaboherereza nk'aka message akabwira ati mumeze mute
nabo baravuganaga nyine nabo bamuheruka icyo gihe
birumvikana impungenge zawe zirumvikana niba nta kosa mwamugiriye kugira ngo mubure kugira ngo umwana avuge ko atazongera kubavugisha hari subiza amaso inyuma mubyeyi ijambo rya nyuma mwavuganye muganira hari icyo mutumvikanyeho cyangwa se mwavuganye byose mwasezeranyeho muvugana muti tuzongera nubwo bwose bitongeye kuba
yewe nta kintu na gitoya twigeze tuvuganaho kibi aho duherukanira rwose yatubwiraga ko nta n'ikibazo nawe ubwo afite ameze neza ibibazo yavugaga yari yarabigize muri covid nyine nk'uko n'ahandi ku isi hose hari haraje iriya krize ekonomike avuga ati nta mirimo mfite n'iki ariko ubundi nta kibazo kindi rwose kigeze kibaho
niba uyu muhungu wawe Uwimana Emmanuel akumva muri kano kanya umaze imyaka ntabwo ari nyinshi ariko ni nyinshi ku mubyeyi y'imyaka itandatu mutandukanye ariko ashize itatu utazi naho aherereye birumvikana ku mubyeyi uhora uhangayitse niba Emmanuel akumva muri kano kanya n'icyumva ushaka kumubwira
mana yanjye Emmanuel aho ari niba nyumva ni ukuri pe yumve yuko tumukumbuye hano twese kandi tumukunda rwose kongera kumva ijwi rye ni ibintu byaduhumuriza umutima kuko ubu ngubu twese aha ngaha dusa n'abarwaye pressure kubera kutamenya icyerekezo cye no kutagira amakuru ye byaduteye impungenge cyane kuko n'umwana twakundaga cyane rwose aho ari abyumve ko tumukunda kandi tumukumbuye kandi kongera kumva ijwi rye tuzashima Imana
komera komeza utegereje wizeye kandi wiyiteho kandi ugire icyizere ku mana no ku gasaro kaburaga tuzafatanya kugira ngo turebe aho uyu muhungu wawe Emmanuel Uwimana aherereye ngaho rero mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe Imana ibarinde
Kaburaga karabonetse
Voice of America
ikiganiro agasoro kabura gacyu umunsi ntano kirangiye bashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga mwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo ku muntu mushakisha ni 00127 24 76 46 nongere nyisubiremo 00127 24 76 46 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.